siyangene tuno matemba logo ge lo yamangalisa logo ge lo yamangalisa mangi mangi boni dandane eyayihleli ngaphansi komthunzi lo yamangalisa how 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 ngayibuza ngayibuza igama layo ayiphendulanga yabeka phansi yaze yakhala izinyembezi izinyembezi nomathemba nomathemba wangishiya sele ngedwa kunomathemba nomathemba wangishiya sele ngedwa kunomathemba mama nomathemba mama wangishiya sikulele sele ngedwa kunomathemba mama nomathemba mama wangishiya simnambi sele ngedwa kunomathemba simnambi sele ngedwa nomathemba sekholo nomathemba ngasabhala nencwadi ncane
buya nomathemba
semnambi tunomathemba ngasabhala nencwadi ncane
buya nomathemba
semnambi tunomathemba ngasabhala nencwadi ncane
buya nomathemba
amusemnambi
bamunomathemba
kodwa yini saxabana amusemnambi sekunomathemba ngasabhala nencwadi ncane amusemnambi tunomathemba ngasabhala nencwadi ncane mama semnambi tunomathemba wema ngasabhala